heba wakat jom yimbe hewbe jago tobe le leedi amendi jabata nangude dereji kalsi tunnudi na do cheekidi fayoto kalsi ji cewudi ni sidi do hunde tampinde sanne yimbe yogabe gombe bamako do fanjo toda le region sikasu
la question reste
kor mudum heddi fa hande so gonga hale jamara da jukiti salade nangude geji kididi fay cewdi gudi debbe nangata kali lumoji salade ido kalsi ji di salade kalsi kay tulambu salade nangude kalsi ko hani kay tulamtu urata julabe yimbe hewbe salato nangude kalsi ko min kay fay hunde famari
so dereji kalsi cheekidi tunnudi woni ko yimbe be buri salade nangude de lamu kay wana nom dum wurditum nyandi kalsi temdere woni ko yimbe be salato nangude to
binani ganani keme
gan nyamude cewdi budi debbe ma temdere nati isande wakati yuno anda ko dum sabbi yimbe jabata nangude cewdi budi temdere nyamata ga fe ga kayga min ko wari jati yide cewdi budi temdere min nagata di sabbi jamarande salato nangude
yimbe mbeccobe kalsi kany en ka salata ko nangude dido kalsi ji fe ga be gaddirta dum mere yoro sek yo goto e hakkuni mabbe badala bugu
nim problem be male be ko
tidalla mo wiide dum ali hewbe kebi itan hen kala budi temdere bondo min nagata bi ngaji taccadi fayotade hakkuni bank ngaji di nagata sabbi so bi goto fecigini di min nga notoro bank goto neddo goddo dum notoro bank goddo to bisawto denno bisaw mursata sabbi wecci bi goto cili didi bank ngaji di goto fufna yaade tonno wati toode biiji ma kalsi ciwdi mere mere no
yimbel jiltobe so ana nanga kalsi ji cheekidi nadu kalsi jande de bindi mudum fu to sifa laabi kanyu endu wonko hebata e odo golle ele wi goto e mabbe mom jiidi le lumo goto bomako mo yida inde mudum haali
keme warmi se war biye
so ciwdi to biyeji nem batita di ka fecer kalsi o kokkata da mi totan ido biingaji di yimbele gonbe dangal bank biri en sato jati en codon dum no juudi mabbe ndano be dorto tono ne ndaw hebdu hen tembere nay u nyere ma u jaji di
dunke andan be kabaruji bili de kalsi kanyu en ka holiti wiide salagol nangude kalsi jande yogaje nadu kalsi dereji bank yo sabi wanyugol yimbe nawto tobe dido kalsiji professeur Moussa Diallo yo janginowo sodo jangirdu do dow le leedi amendi
infoke soni jamare salike nawtorade kalsi tan on no kalsi o kay nafaka mum timmi wota fi nawtorade hono kalsi oro sifa o yowido cewdi budi de sopo jama o salato fi nangude dum ni en tan de no banko yistiraka yertide dum do le kalsi jama so jamare de salike nyamude kalsi guddi latanto wajibi banko o majjunde di kalsi boni fay uti no kusoni nati le banko o timmi yertata kase
dunke andan be kawaruji bili le kebe ka o do gol ana metti dum en san sabi le wimabe e dum hada kebal leedi amendi yardi yeso modibo mawma kalu e goto e hakkuni mabbe
en si soni yimbe salke nawde kalisi so biye so tewdi tawene leedi mendi na andita jatta o kalsi o yo yiddugol sariya min tayki wiide dum do wodi wakkati jun o dongal kalisi ji kewdi min mi la wiide o do alhaado la wodi wadde hello e le kawaru kebal leedi ndi ndenno alhaani dabreji fiye bangi goto bangal be dande jamarne famu ka udu fufo ncende hode jukmuji
pcao ana micintina jamande wiide neddo fu jogido kalsi cheekido nadu derewol kalsi banki tampudo sanne fa yotto kalsi jande nisi di fa timmi ana wa yottar nokku mudum to fa wacita dum fay mbudu do itetaake.